Tuwa kwako mama, sijui kama limbwata. Basi punguza kidogo wewe, umefundwa na nani? Uwa mama yeye, mambo yetu ya ndani yamekuwa hofu kwa uwa mama. Wataka kupindua penzi letu, wacha wachonge situfanye yetu. Wapambe nuksi tupeni beki kidogo. Wananong'ona singa tuking'aa.
Punguza kidogo, punguza mikogo, punguza mikogo. Punguza kidogo, punguza kidogo. Punguza mikogo, punguza mikogo.
Punguza, punguza mikogo.
Unavyonyonga sebene juu ya chaga unanikosha. Mpaka nasema punguza kidogo. Sauti yako ya maba kama kingola. Awajui ndo mana wananicheka.
Bachekanga, chekanga, bachekanga, cheka, 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 cheka. Bachekanga, chekanga, bachekanga, cheka, cheka, cheka. Punguza kidogo, punguza kidogo. Punguza mikogo, punguza mikogo. Punguza kidogo.
Punguza, punguza mikogo.
Heyo pacha, Christopher Sibi. Punguza mikogo. Fabrice Mainga Matete na Houston. Serge Dibwele Bogar na Vegas. Mon General Chibangu Ojabadelar.
Kama ni kuchukia wachukie. Ninachokijua sisi tunapendana. Mama yeye, no puete puete, pole pole malembe yeye. Izo kelele zao nisijali, minampenda tu, na napenda yeye tu. Pake nimeshaoza, uwe mama yeye yeye. Wacha waseme, tunawacheka.
Achekanga, chekanga, bachekanga, cheka, 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 bachekanga.
Punguza mikogo.
Roger Bandu Papa na Rolsi. Bill Gates Katunzi Muzamiri. Yalengose VIP. Yusufe Kitumbo. Atman Bilinyi. Wapisele.